kuna moto takunyu kazana kae bileza pamba pakaza konfoke bongonga ye apeti meke urashna zoto bongono teo danielu zawa tiboni wananga shwasi mata. Kina kaka Daniel Sassou, bo pita nga kutete, kumbela kangaye, atia kangaleze. Biso mibali tolinga kabalinga biso, tombo nde pasi la fidelite atir la stabilite. Pepu kina mpeka na mulingo na ye, Daniel.
Nati le college you.
Ako misa nga nepizo da suka mulingo ye.
Tesi ampata.
Ala kisa nga, mulingo ya kudiso.
Mintala Jose.
Abena.
Peut-être la plus belle de toutes les femmes, mais t'as réussi là où les autres ont joué. Je sais qui fait de toi l'élu de mon cœur.
C'est Marc Cabra, Daniel Sassou, de
Tété.
Je suis
toi,
pour un
kwamba mimi ati sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya. Wasikudanganye watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Mana wabaya hawatoki mbali. Jirani yako wendo anapenda usile. Hawatokubali kuna bendera penzi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile. Watakutupia mbali. Tulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini. Tule mbegu na gari kesho tutapata kipenzi nivumi. Kini tema itakuwa natari zani panajali kitenzi nini. Tumetoka mbali mazoea na usha kwa maua.
Pirana pele, Silipendwa, Tanu na Nyerere, Silipendwa, Achangedere, mjomba weke shimaba Eti lazimishe ale kukata Sabu ni kicherema
Silipendwa
Mabanda ya cinema
Silipendwa
Kikumba na mlema
Silipendwa
Daimondi na wema
Silipendwa Izo ni sama za kane
Sama za manu
Sambulo mepepe kane
Kale yo
Nagina sogi logi
Silipendwa
Chanali analogi
Silipendwa
Ukiza saibogi
Silipendwa
Pandame anodi
Silipendwa
Unani bipumpu pigie umeweka vote
Ano
Ule wewe lipe mie umeniona rofa
Tena
Una madada wenye majina Acheni visa Unaita ukaledina Unakwenda tisa
Nyele za kichina
Silipendwa
Otiza kwa zima
Silipendwa
Tena na beti
Silipendwa
Bashite kwa jima
Silipendwa
Izo ni zama za kame
Za zamani
Sangulo mapepe kani
Lalo
Na mitaba chani
Silipendwa
Tidi kwa kirani
Silipendwa
Chunguza naishi wapi
Silipendwa
Nala chapati kwa maini ya umaka
Silipendwa
Utakunikali ya chini unakamati Oh ya rapi masikini kunize haki
ah,
Bamba mapangala
Silipendwa
Kipanki kajala
Silipendwa
Onyango na jangala
Silipendwa
Lufu mkandala
Silipendwa
Cheni nirido modomo Tutupia netunguli Kisa pesa za mbomo Musimu wa makufu
ah.
Bongo mani yondo
Silipendwa
Sikinde msondo
Silipendwa
Magari ya udongo
Silipendwa
Abu waloi yondo
Silipendwa
Izo ni sama za kani
Nivu maga
sana
Sangulo mapepe kane
Tibi za kichogo
Silipendwa
Wakina mani doja
Silipendwa
Kina iogo
Silipendwa
Kina tupogo
Silipendwa
Esi msiba ukiona buli Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuogopa popobawa
Silipendwa
Uno ya echi baba
Silipendwa
Domo chai jafu
Silipendwa
Cheto ya kibaba baba
Silipendwa
Wale wapiga madili sasa limbaya
Silipendwa
Hizi zama zama kufuli siza jakaya
Silipendwa
Ugombi wa Mr. Nice na Dudubaya
Silipendwa
Fika tunibia madenge baba ubaya
Silipendwa
Wago mchongu Mr. Bingi Wapibambo Wale wasamiaji wa Melini Wasewa hambo Ipiyo kwa vibetia mimi Wamambo jambo Wabete na muaporini Vita na rambo Nanda mjela jela
Silipendwa
Kidali kongolela
Silipendwa
Masi na zembwela
Silipendwa
Jumane chana pela
Silipendwa
Izo ni sama za kane
Sama za zamani
Samulo mapepe kane
Kama ndadasi munda
Silipendwa
Kalumanzira ndumba
Silipendwa
Kumbuza dole gumba
Silipendwa
Johari na kanumba
Silipendwa
Don't be my fire, fire. Shawty want $1 million. Say make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. He say all our friends, leave me la vida loca. He found me, me my love. Uh-huh. Yeah, you for there for me. You for there. Shuku Sheka, Ayashu Meka, Caroline, save your drama. I don't need it, but it's so for proud. Hola, hola, Mr. Loka. I'm not here to cut wala. Hello, Diva, save your drama. You don't need me, you're so for. Yeah, you for there for me. You for there. Put one.